Tu unajua kucheza wine, yeah. Staki gin, nipe wine. Staki vodka, staki whiskey, nipe wine. Staki ndege dande ndute, nipe ride. Cheki bomba, bombi ride. Unaitaka, eh, unaitaka. Ntaipiga.
Cheki booty so fire. Sit down pony, girl me bust one tire. Sinka tuko ulaya. Hapa mambo ni mbaya. Pali mtani.